Craze Pamilo.
Download kupitia Vino Download the Fire. That's fire mjuku wangu.
Akila mpani anatisha kama nja. Atisha tisa lazima ukute, lazima ukute.
Nero ajinali wa kusebenza, umenipata umenelewa. Wekweza sabana netisa tisa namba bati.
Asina mbili oe, watu wa Mungu MC msela na ditela. Apilia bakola kironi na bakola. Watoto na wadae na suku wa male zao. Mina 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 wadae na suku wa male zao. Mune wapi ale chao bon, kapa nyao bon. 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 Hana kwa bagela, hali jasa posh. Hana kwa mbande, hali jasa posh. Hana kwa kimara, hali jasa posh. Hana kwa temeke, hali jasa posh. Hale topolaji, hale tonyangaji. Hale topolaji, hale tonyangaji. Hale chao bon, hale chao chis. Hale chao chaela, hale chao man. Hale chao wendazim, chao wendazim. Chao wendazim, chao wendazim.
Tisa tisa lazima ukute, lazima ukute.
Watoto wa tsunami anakubali sana toto bondeni kwa Mandera. muchas andare. Keru, keru, yeah, la Biggie. Kiliwa senta, senta, champion it your bordade.
Bisous à mes supplies, supplies. Big thing not one with the Yara Juice, man. The Yara Juice, man. The Yara Juice, man. The Yara Juice, man.